Yeah. I just wanna tell you that I'm selling my stew because of Amajita yakhetha la way. Ever since you had to see na wachabalalisa uyabola way. Now bayan blocka abanye bathi bazongcisha bayan threatenisha ba threatenisha iginsa but man I won't quit this rap shit.
Never.
So send a quitter, motherfuckers. Na kwalu kubaka loku mnandi likinsa, motherfuckers. Dia likinsa. Pikelela nansi njela mfetu zo krisha. Apa kusekasi mfana kusekaza. Smukela bandu mfana kiti bezi shaza. Makupi distract me city baya responder. Nasuke nda balaka bakale bapambana. Batangi banaki cause my faint they won't get it. Gichona ngoku bendi bafakela I fame. Suke bakala nantloka na ko Facebook abasisi. Gicho we have 6 upanza was posha umjita. Mna benga funu kwenza le way but man fosti le. Inguye na ponyango be busy ventrognisha ne family yambe be and the tin mele mkushile, kushile. And the footy candy bakilile. Now they want me to quit this game. No, Matalaga lokum nandim talagle game. And the footy there's bonakali sukuba ante ya cut. Mokuba ya kala baya mima mima miser. Oski ba funny fame. Gama bakwazi no reba ba pizzi baya teta ba teta bez pikisa. Gota bandu bas nise nga mato. Te wanda inja ni cray dog. Ngabe yimfuni soya bakuluwa. Kosa nabo kukona nje undo nagele.
How can
uthi kwala linqalathi kakade kakade wena diwo shulekele. Ngaqonda ukuba thini besitshe sapha ngoku ndibafatala njengesapha ndibamba imike ndithi kwedini sapha ibhiti ndafatalaamaranifatala ndabangwelefuti namfatala ndabamba ndithi king ndindabafatala bonke othi bazidika lobebetanemthithi khupha amahlebo ndisa amahlebo bona badisithi batshayisa iyobisigqibe babamba imike barephuma ubhancathini loo nto bangamanyelwe ngingqini local artist yamasimba iton freedom nika kaloku mna ndiyi king I feel me me andimi mama is a my king ndenza show ukuba ndibakhila bonke making ndinqala ngqo kuba kaloku ndiyindoda mkhosi ndinqala ngqo kuba ndibakhile qhoqhoqho babambe kuqhoqhoqho bakhale ngobhongwane ndibe ndiqonda ukuba aba ngobhongo man mna ndibatshayisa nditshi bhongo 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 kuba kanongobhonyongo ndiyofika ihayi ntwana mfanike ndingathe inabazala banakekelayo mna ndifuna uzibonisa ukuba nantsi indlela ukhuthi umntana mfana kithi it's another mission for the clany mission I'm killing this niggas again I won't quit this game I want them to relax and chillax sibandihlehle bayenze iphole le game bendifuna nje uba for Jesus something ukuba ndiyakwazi udlala ngengqondo yezinaki mna kaloku Facebook I'm so much creative I know banjana ngubani even amarhada ndawaxake godi even amarhada ndawaxabanise godi even amarhada they talk they call me motherfucker even ii-enem zam ndazixaka kuba kaloku ndiyingxuba kaxaka kule mike ndenzikaka lish ish ndiyayithetha bonke abantu babhizi bayayimenyeza bayayilenca ndibe ndiqonda suck my dick bitch nditya amatsheri abantu igqibe ndingabinandaba mithise ngapha esayitini ngabi nandaba
nithise ngapha esayitini
ndingabi nandaba even nangoko am heavy ndisifila heavy ndithufela imike kwedini jini ndinyanyeni hey 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 zinda zenzwa ngodiye craydog zenyanyisa man ziyathukumofei mikings andimanyiza man zenyinyiza man zenyanyisa man ofika nowalaza besithiusezashupheka ndibe ngqonda ukuba sakwethini urepha ngentlupheka ingathi zele usezohlupheka yobullshit thetha ikaka nam ndikwenzela straight unxile ndimnyani kwedini unxilile kwedini bethi freestyle uzibonisa uba ekusejonga bakwedini ndidopu mna mancanye futseke I'm so fucking creative.